Kinda kinda ke tu famiani. Unajifanya unanjua mani. Let me show you how to do this. I'm so funny, you hate us without money. Unazo abariza ngombazo misina. Unacheche chandu na chumvi kiaina. Mina wanangu mapendo ni diamond. Boso wanangu mapendo kiaina. Yeah, kitu sichopenda ni kutiaga uruma. Yeah, na safari yangu kurudishwa nyuma. Mbali nimetoka siwezi kuwa mama uruma. Kwenye anga zangu staki ukamu. Love, fake. Money, fresh. Friends, fake. Money, fresh. Love, fake. Money, fresh. Friends, fake. Money, fresh. Money, 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 fresh. Love, 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 fake. Money, 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 fresh. Friends, 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 fake. I know I can be what I wanna be. You know I can. Naongezaga bidii. Niko na malengo mengi kibao. Kote na timba sireti dhalau. Naliziba pengo langu na maisha yao. Sinaga habari nao. Yeah. Kitu sichopenda ni kutiaga uruma. Yeah. Na safari yangu kurudishwa nyuma. Mbali nimetoka siwezi kuwa mama uruma. Kwenye anga zangu staki uamu. Love, fake. Money, fresh. Friends, fake. Money, fresh. Love, fake. Money, fresh. Friends, fake. Money, fresh. Money, 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 fresh. Love, 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 fake. Money, 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 fresh. Friends, 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 fake. Kid it records one more time, baby. We on it.
We on it. Mix.